Black Swag,
West Side Music, Love.
Fresh Skin Afro,
Snoop, yeah, yeah, boy.
Zone Boy,
yeah,
Bazaar.
Yeah. I used to love you. I used to trust you. Hakuna zeni nisa kufangi maupilo wao. Kufelile lusa kutsana. Nini wana inga kula nina ngana nyama. Kuya kufache kendi chasu. Ulimu watuluke falifasi. This time nyama.
Semweza regret, kutifa you are sorry when I just forget. Yo ya kukutisa ito kwa kutipendi.
I used to trust you. Hakuna zene nisa kufangi maupilo wao. Kufelile Kufelile laluso kutsana. Nini wana inga kula nina ngana nyama.
Nilikula changa kari kari. Sorry fana kupao nilibari. Neutroni siya sipaka. I felt pain. Anikoni kuwana. Nilikule kilanga nizakuta. Itino zona nikoni nikubala. Thinking kuri mwenchuka nilatia mo. Kantize ni kufawe na ufabao ko. Swale zeni kutela kuwena kinyifo. Wena nani wenanga bukuba so. It's over. No second chance. Cause you don't deserve it in paradise.
I used to trust you. Hakuna zene nisa kufangi maupilo wao. Kufelile 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 laluso kutsana. Nini wana inga kula nina ngana nyama. Kuya kufache kendi chasu. Ulimu watuluke falifasi. This time nyama.
Mwana koyene ni kulata ni omeka. Neni kufangalika so ingene ni weleka. Kukote sana niwe nase ni tantalika. Uwonari ande wako na nikuni tantalika. Ulumate la fazali hakuna second chance. Kiwe na onosi ya nachanga ni tumalosi. Meisike na kusia kame ni matavalosi. Basila opportunity mabwela chabe once. Fusek wanikulisa too thick. Nikafuma na magic. Kansala taza magic. Ni drama ni heartbreak. Kapali lato la fake I'm done. Tisa chorus cross it
close it. I used to love you.
I used to love you.
I used to trust you.
Job finisher.
So we pass up.
Let's go, let's go.
Hey, you fell in love. You fell in love so good, son. When you wanna go, kula ni nangara nyama. We have to fight again because we're the ones who look at value first. This game no more. Nani wana noti kari pass. Mwenye auka ni chansi nga kwa paradise. Mwenye fall.
Managers Mr. Moses. Ayo kutia gatia. One big banks. Alpha young bali. Chuga mouse. Jali asir. Avena classic kauke commander asir. Classic boy. Precious let's go. Eli Mubi. Umi, the Wayside Family, Maslam, let's go, let's
download it from WestsideMusicVlog.net.